KwabaseKolose 4, Makhosi, zenzeleni izinceku zenu okulungileyo nokufaneleyo nazi ukuthi nani ninenkosi ezulwini. Qiniselani ekukhulekeni, nilinde kukho ninokubonga. Nathi nisikhulekele ukuze uNkulunkulu asivulele umnyango wezwi ukuba sikhulume imfihlakalo kaKristu engiboshwe ngenxa yayo, ukuze ngiyibonakalise njengalokhu ngifanele ukukhuluma. Hambani ngokuhlakanipha kubo abangaphandle lithengisise isikhathi. Ukukhuluma kwenu makube nomusa njalo, kuyolisiwe ngusawoti ukuze nazi enifanele ukubaphendula ngakho bonke abantu. Konke okuqonde nami uyakunazisa khona uThikhiku, umzalwane othandekayo nesikhonzi esikholekileyo oyinceku kanye nami eNkosini. Engimthumile kini ngakho lokhu ukuba nazi ukuthi sihlezi kanjani aduduze izinhliziyo zenu. Kanye no-Onesimu, umzalwane okholekile nothandekayo ongomunye wakini, baza kunazisa konke okwalapha. Uyakhonza kini u-Aristago oyisiboshwa kanye nami, noMaku umzala kaBhanabha enayalezwa ngayo uma efika kini mamukeleni. NoJesu othiwa nguJustu, yibo bodwa abangabakusoka abasebenzela umbuso kaNkulunkulu kanye nami abakade beyinduduzo kimi. Uyakhonza kini u-Epafra ongomunye wakini inceku kaKristu Jesu enilwela njalo emkhulekweni ukuze nime niphelele niqinisekile entandweni yonke kaNkulunkulu. Ngokuba ngingufakazi wakhe ukuthi uyanisebenzela kakhulu nina baseLaodikeya nabaseHierapoli. Uyakhonza kini uLuka, inyanga ethandekayo, noDema. Khonzani kubazalwana abaseLaodikeya nakuNimfa nasebandleni lakwakhe. Nxale ncwadi sifundiwe kini bhekani ukuba ifunde nasebandleni labaseLaodikeya, nani ifunde leyo evela eLaodikeya. Verse 17. Nimtshele u-Akiphu nithi, qaphela inkonzo oyitholile enkosini ukuze uyifeze. Yilokhu ukukhonza kwami ngesandla sami mina Pawuli, khumbulani izibopho zami, umusa mawube nani.